Wamenileta kwenye dunia, yeah. Thank you love for the life. Japo kuna mengi ninapitia, unaecheka naye kwenye raha, kwenye shida takupa jeraha. Pindi ya kigeuka masaha, kizuri kinakuwa kinyaha. Alikuwa rafiki, hata kuna mzigo. Una nyumba gari, noza genge mabibo. Au bebe bebe, nae mto wa dina. Petra ziki yumba kwa mbali wewe kima. La la la, lelele, I'm living my life. La la la, lelele, I'm living my life. La la la, lelele, I'm living my life. La la la. Mina chana, zaida wanye mwezi. Mtongea sana nye mayanga mlewezi. Tazidi kupenga kisa stressi mpaka totoro. Nanyi machakula mwaka humule magodoro. Rap mini mkali, style na mitindo. Uliza madi ali, alivungu taga jimbo. Likuwa nosha magari, leo na miliki bingo. Ase mini mkali, kolo nalichapa fimbo. Rafiko kweli moyo wangu. Yeah, la 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 la. Japo niko peace na wanangu. Yeah. Don't mess up with
la la la. Lelele, le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la. Lelele, le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la. Lelele, le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la. Lelele, le, I'm living my life.
I'm living my life. Panina sereru, nosira samane. Urani nichala na mulungu wane. Familia yane na vazazi vane. Mbikulu wa mboja nani namba moja.
Japo nasema mengi lakini misongei. I think about the leo jesa kuja better day. Then a week you know the shame 7 days. Kama hauna kakazi pika goti to pray.
Karibu asiri kutoi tongo tongo. Nijila matajiri alinaga lungo lungo. Msome ni kwa pili nini liachaga makongo.
Arusha gare naro kwenye ramani.
La la la, lelele, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, lelele, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, lelele, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, lelele, I'm living my life.
I'm living my life.
Amba anayejua kesho yake anyoshe kidole juu.
No one knows tomorrow.